The very
Philosophy's a D. Kule my brother way to quit vacation. Tuka kamiti prison. Positively cheki. Kasi creativity ndani ya poverty. Tunge endelega kupoteza. Masoja wetu kwa wizi na mada. Na kathalika ushaskia komedia. Hip hop. Upendo
yo ma actor director. Wadi cinema. Poverty na him. Hungry society. Hip hop philosophy. Wazimu. Sisi. Tofa madhare mento. Hawa tu elewi. Zaka na kaba. Do tukoka. Anavotaka G.O.D. Hisi eji omothi, wanafuga D.O.G. Kwa milango za ofisi, sisi, tutale afisi. Kuki haribika, nisha go missing polisi. Mbona wanihisi.
Danora, L.O.V.E. Nami ya hip-hop city. Danora, L.O.V.E. Nami ya hip-hop city. Danora, L.O.V.E. Nami ya hip-hop city.
Kichuwi misi nusi zao misi gusi kwa omisi fiki wao hii muziki obviously nisha dharau system ya fobao sauri yao walifuza simba Serengeti shuleo zitupo kamiti ishi na factory lazoli mochawi kabla hii safari usikwe nani ako tayari Dandora ndigo cinema vipi man wacha woku jeslo upate zitumeja vunja lo
mbasa kuangazia kwa dogo kugwa mulikia wasitia IBCD kutaka kugwa Mawana bi, wakumbuke how ni di Babylon haitaki tulipe bills Vyo vyote, tunamanga still Nasikia skill, tunamanga soul food for will Nemsika, nasikika